chimpilim pilim. Get a cake, pop a lamb, and get all there.
Another brick of life.
Mama, 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 yamin kapa wa munene. Tulikunoka, JM plus Paki. Hey, genga narikanyi. Game wisa kuno wa hitinga. I don't care chiboko, mungu bifinga.
Oh, church killer.
Mwali wangile mwasalile. Kwa mishimpula, lelo mungu fufulule.
Oh, church killer, chatalenti.
Genga narikanyi.
Chatalenti,
mama, mama.
Oh, church killer, chatalenti.
Hey, genga narikanyi.
Chatalenti, mama. Oh, church killer.
Mana shimbala takuwa muna. Puta kawe chirika na kutona.
Oh, church killer, chatalenti, mama.
Hey, muka kupanga waka kuimba. Kuhitinga shina unembila hama kemba. Go, nguna panki ya miwa wafulu. Masepa, wakomba, fulu fulu. Hey, kwa kusukwa kwa wafumu ove. Kwa kushikila shijila, there's no way. Yes, I'm so ningu kasomu malenge. Ngena mkwecha na mpuzu langu mimwange. Okay, ahabene ngana rionge. Hamika, kekanda mkupange. Mwisa kuno wahitinga. I don't care chiboko mungu pifinga. Mwali wangile mwasalile. Kwa mishimpula lelo mungu fufulule.
Oh, church killer, chatalenti.
Genga narikani.
Chatalenti,
mama, mama.
Chatalenti,
genga narikani.
Chatalenti, oh, church killer.
Bana shimbala takuwa muna. Tupuputa kawe chirika na kutona.
Oh, church killer, chatalenti. Chatalenti,
Mungengwa mapange, hina walimona ulemu. Kumana likoshi mwario mwario. Tulechelenu, lilipange mwario mwario. Mikiko wenye viamu ningana Yesu. Hamamu na kutonda ngutuwa mengana tupasu. Nguwa milweze, amu the king. Nguwa pile liye hipa wafu kufuma kupigini. Evi nguwa nononono vya fruits kuma. Kusala kwa kwetu wa unjise komichima. Mukusemu kama Yesu ya mandende. Unonyi mkuimba ya mingombo wa munene. Kemwiza kuno wa hitinga. I don't care chiboko mungu bifinga.
Oh, church killer.
Mwali wangile mwasalile. Kwa mishimpula lelo mungu fufulule.
Oh, church killer, chatalenti.
Genga narika.
Chatalenti ani,
mama,
oh, church killer, chatalenti
ani. Genga narikani.
Chatalenti ani, oh, church killer.
Bana shimbala takuwa muna. Tupuputa kawe chirika na kutona.
Oh, church killer, chatalenti ani. Chatalenti ani, oh, church killer, chatalenti ani. Chatalenti ani, oh, church killer.
Kamisa kuno wa hitinga. I don't care chiboko mungu bifinga.
Oh, church killer.
Bana shimbala takuwa muna. Puputa kawe chirika na kutona.
Oh, church killer.
Mwali wangile mwasalile. Kwa mishimpula lelo mungu fufulule.
Oh, church killer, chatalenti anika. Chatalenti anika.
Mama,
oh, church
mama.
Killer, chatalenti anika.
Hey, genga narikani.
Chatalenti anika.
Hey.
Oh, church killer.
Bana shimbala takuwa muna. Puputa kawe chirika na kutona.
Oh, church killer, chatalenti anika. Chatalenti ani, oh, church killer, chatalenti anika. Chatalenti ani, oh, church killer.
Kamisa kuno wa hitinga. I don't care chiboko mungu bifinga.
Oh, church killer.
Mama, 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 2019 vule mwale.
Oh, church killer.
Mukiko na chupanga, nge na chupanga, nge mchili vene ngana, nge ngana likani. Hey, yato pske Dixon Jasia. Ha, West K. Yosa baralole ya kacha. Yo maisha balisha. Yo chini. Hey, Willis, akacha.
Mr. Blue Spark on the beat.